sijali lolote. Na Mungu pa Mungu tu. Hizi shida zangu zinanitosha. Staki matatizo, staki matatizo. Hizi shida zangu zinanitosha. Staki matatizo, staki matatizo. Shapika mastori, niko hoi, sipo ni tena. Waka apa sitopoi, sitopoi, sitopoi tena. Si walisema ya topita, leo Mungu kawanyamazisha. Waka panga paka vita, katikati yao nikapita. Kasi ogopi mtu, na muogopa Mungu tu. Nasijali lolote, na muogopa Mungu tu. Nasi ogopi kitu, na muogopa Mungu tu. Nasi jali lolote, na muogopa Mungu tu. Hizi
nimetosheka, nimeridhika na we. Amo bebe, amo rede, amo rede. Umeniteka, umenishika swe. Amo bebe,
nikamani mwona bala mwezi mchana. Nikikutazama, mana mzuri sana. Tena twaendana, kanifata mi kawakata, maisha kufata we ukawakata.
Na kime ya mapepo ya kutamani tamani vila vyao. Na kime ya pepo ya kutamani tamani wishipu vyao. Marangapi baby, minalia unanibembeleza. Kwe mwenyewe, unalia na kubembeleza. Mi mwenyewe,
wao hawajui watu waje.
Tafadhali mayo wangu, nipunguzie utamu. Taratibu mayo wangu, nipunguzie utamu.
Masha nifata, ukawakata.
Washa kufata,
ukawakata.
Nakupa sifa zote baby, unanichanganya changanya ewe baby. Kwenye sita kwa sita wefuni baby, unanikoroga koroga siji mwezi. Na mwezi kwa kiza, na nimulika mweza kumina nana. Penzi lami ukiza, na lopata kwa kona baki tukushanga. Mbala mwezi kwa kiza, na nimulika mweza kumina nana. Penzi lami ukiza, na lopata kwa kona baki tukushanga.
Penzi wangu nakupenda wewe tu.
Yeah. download his mixes from www.vdjjones.co.ke.
Hey, this is your girl Vivian, and you are listening to VDJ Jones, the superstar.
Oh, no, no, no.
Just a kiss, my baby.
Once again, I'm posting. Ma post na mi,
ma tikiti kudondoka, ma tikiti kudondokea.
Semi-ada, umenishika kwa mtima. Penzi si hemiada, penzi si madeni nchina, halina gaute miada, nyingi dua amina, ololu femiada. Tumeipamba nyumba kwa tabasamu, macho fumbo alfumba uniishi hamu.
Sopenda boleni andaini mandamano kwa keki vulijoani tunalitimiza gano Mungu tushika na rumba kwa siburi na chumba aki yumba na yumba na inanae zambamba kwa tushika na rumba kwa siburi na chumba aki yumba na yumba na inanae zambamba.
Another, imenikisia a bla bla. I wanna leave you like Palanda. Can you keep a secret? Girl, I want stuff. Juicy, pray that you see me like that. Need you like the missing piece from my pie chart. Like that, like the way you wind it. Like that, like the way you bend it. Snatch my soul.
Kila muda we, uwe, siyo yuda we, uwe, usaliti visio vitu vyangu. Oh baby, wendo banana
unayajua basi tombe dua ona litakuwa pangalo manani. Man, I just wanna make you my baby and I marry you today, cause I love you every day forever and ever. Tuko jamana marafiki wapo and I'm ready kula kiapo, so the table samu usipo nilipo my boo. Nishapenda, I'm in love. Nimependa tena. Don't nishapenda. Iti mimi huyu huyu wangu mwenye tena. Nishapenda, I'm in love. Nimependa tena. Don't nishapenda.
Hey, 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 it's your girl Truth 254 and you're listening to DJ Jones, your mama's favorite DJ.
Gina Taji, kila nampenda penda somebody. Hey, hey, kifua kajazi, unamtaka. Natamani kutandia, unamtaka. Chumbani tukiingia, unamtaka. Nguwa bandi, unamtaka. Natamani kuambia, unamtaka. Machasti watanibia, unamtaka. Nakuipenda tabia, unamtaka. Namba yote nasinzia, unamtaka. Furahia mano, 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 naya furahia mano, 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 naya furahia mano, 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 naya furahia mano.
Hello, once again, na mengi sijasema, jinsi ananitekenya. Anavyo nipa mabema, usiku ananipa tena. Saniwambie pezi tamu, akiniita wangu wangu. Lo nimekupa ofa uje kwangu, na mkuta kajano wa miduju. Uko nyuma kajazia, natamani kudandia. La ukweli sobandia, yote ananipatia.
Natamani kuambia, majazi watanibia.
Dakika 1440 hunitoki huu. Masaa 24 huondoki tu kwenye moyo wangu jenga. Mana kila unapodunda pumu nataja jina lako kwenye moyo wangu uishi. Sawa, kila napotaka sema suna yona sura yako. You're my angel. Oh la la la. Don't you go away. Sio ni kama tapata zaidi ya wewe. Don't you go away. Mimi nataka niwe na wewe milele. Wenye chuki na hira, basi kama rahisi kuwa na shepu wakajaribu mloga nzira. Etira kisha na kombea, ndo kisha na jombea. But I see this love in there, and I promise to never share. My baby boo, asambona unishihamu kuto kucha na kuongelea. Wewe na kuongelea, and I swear.
ukipata figo ntakutolea, wewe ntakutolea.
Mwenza kuko nyuma shazunguka, sitakata kumbuka machungu, yale si mapenzi vitungu. Ila baby wewe, ulinifuta machungu, siku kienda utani uamende kwa bonge la rungu.
Hello?
Mama, to tell her that I'm falling low, and what she said, my mama, it's too early for you to fall in love. Mama, don't you worry, she's my glory, my one and only, yeah, yeah. Mama, don't you worry, she's my glory, my one and only.
na hope na Mona Lisa na Alicia. Wakati unalimaliza, unalimaliza. Wewe ndio unanifanya ni fire. Oh, wale vikarango.
Nilikuwa na wanangu kina Chino, tumetoka Bakani. Nikawa na wanangu kina Papilo, tunakula majani. Nilikuwa na wanangu kina Po, tumechili maskani. Nilipo na wanangu kina Bwai, ndo ikafita bebe flani. Sina zario, bebe imewaka na show,
shoka.
Sina kebunda, bebe imedaka by show, show,
shoka.
Sina zario, bebe imewaka na show,
shoka.
Sina kibunda, bebe imetaka by show, show. Mbuzi kanguka kwa muza supu, eh. Halo. Supu, 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 supu. Aye. Niseme, niseme.
Sema.
Niseme, niseme.
Sema.
Uyo mtu, anauta, kasa, ma. Eti ni semen sise,
ni
semen sise. Ah, uyo mto anauta kasa mama. Hey. Aye, body. Achi no wana man. Push, papi papi la. A boy wana man.
Bati shengo masa sema chambe. Leo, Jaiva, away, unjan man, go away jealous man, get you lilin pimelo ya, stay away man, you better go rest man, away, unjan man, go away jealous man, get you lilin pimelo ya, stay away man, you better go rest man,
si kujua kama ulishamposa, 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 nikijua kama ulishamposa, ulishamposa, mini kemtosa, AJ, AJ, kumkole, nilifanya DJ.
We run this city, everything we do is ready. Oh, you wait a little
bit. Oh,
no, no, no. Oh, no.
Oh, no. Oh, 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 oh.
Umwakae, no mwaka kufosi. Yani ndake msitake, umwaka mtanita bosi.
Oya, yeti, yeti. Chui.
Oh, no, no, no.
Kufosi, motake msitake, utanita bosi. Umwaka eo, faida sorosi. Ushalala nja, umwaka mwendo misosi. Sisi Mungu, anatulinda. Japo majui wengi, anatuinda. Vita nyingi, ila tutashinda. Ushanyanya sika, umwaka mwendo kuvinda. Umwaka na nunuwa gari mwape lifti. Umwaka na maliza nyumba yangu kibiti. Umwaka wa machozi kwa exaloni saliti. Siku ya rusi yangu musimpe ata juisi ya nikome.
Umwaka e, umwaka e, umwaka e, umwaka e, umwaka e. No mwaka kufosi, yani mtake msitake, mtanita bosi. Umwaka e, umwaka e, umwaka e, umwaka e.
Kwanza, na shukuru tumevuka, tumeuona. Yali yaliyopita yametukomaza. Oya wanangu wa boda boda, wakina mama wa uzamboga, hata wachawi wa beba nyota. Umwaka ni wetu. Kama una danga danga sana, ila usisahau kumekibwana. kuja kujenga kakibanda na wewe na kwenu. Na ukipata limama, hey, likomoe, likupe pesa umwaka utoboe. Usitakizembe na usichague jembe, kama mkulima lima, kama unaimba imba utoboe.
The superstar VDJ Jones. Follow him on Facebook and Instagram at VDJ Jones.
Yes, I'm a good guy. Hello.